Napůjde jak zombie, zombie. Zombie, zombie. Napůjde jak zombie, zombie. Zombie, zombie. Tu napůjde jak zombie, zombie. Zombie, zombie. Tu napůjde jak zombie, zombie.
Zombie, zombie. Tu napůjde jak zombie, zombie. Zombie, zombie. Tu napůjde jak zombie, zombie. Zombie, zombie. Tu napůjde jak zombie, zombie. Zombie, zombie. Tu napůjde jak zombie, zombie.
Zombie, zombie. Tu napůjde jak zombie, zombie. Tatoka gizani, tunakuja kizombi zombi. Mziki ni wetu, tunakuja kuwaka nyagia. Bila kusita, hip hop twazidi kimbiza. Chati topanda, umziki mziki mnene. Hatua topiga, slow down kizombi zombi. Coming from dead, coming from dead.
Amoni mbele, umziki tumeumada.
Historia, masniches wanaumia. Weni nan, uweze shindana na giza. Twafufuka, rose tuzachanua. Ufufuo, miujiza twaibua. Usiku mnene, usiku wenye utata.
Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi.
Kizombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi.
Sifungi kitabi snitch ya bendi. Napiga msingi mawe kulengi miso bimbi. Yo, zombie zombie. Acha mahindi leta mtindi. Cruise ya bendi. Hizo kweli kupaki standi. Weka na kingi. Yuzo spingi mstari ya ipindi. Ukuwa mizombi. Mini yangi miso dingi. Tebe ya kizombi. Tema midombi zombie ya kondi. Sisi mazombi. Natoa snitch kwenye makambi. Zombi kamanda. Funga mkanda kwenye defender. Leta ushamba,
shamba.
Hii midenda siyo milenda. Funga chemba,
chemba.
Inatema mbona kisanga.
Sanga.
Mindo zombi, mbona na kili mpaka waganga.
Adanga.
Kuwa chimba, vaa sanda funga na kanga.
Ganga.
Every day, nacheza game na sipei. Far away, nichi zombi stay away. Monday, nyaba mpaka Sunday. Hip hop pay, biti gali 10k. Aikatai. Me and my side, so spy, yo.
Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie.
Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie.
Zombie. Zombi, kam tunakuja na zombi, kam tunakuja na dogi, kam tunakuja na ngondi. Hey, hey, waka siko say, waka siko tay, waka siko pay. Watoto na data na zombi, ikitu nafanya ni ngori, ni vile snaga story. Ushamori, waka sina story, waka sina story, waka sina ngori. Ikitu nafanya 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 staki ubish. Ikitu nafanya 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 staki dis. Ikitu nachana 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 nataka beat. Ikitu nachana 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 nataka beat. Hey, hey, watu ni mazombi.
Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi.
Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi. Zombi zombi, tunakuja kizombi zombi.
No, nobody know, nigga come like a zombie, let them know. Kila kitu undi, yes or no. Natembeza tumakonzi, booty suits. Zinaga makeke, usilete maseke. Zombi kwa tumoto so machete. Mazombi tupo wengi so wachache. Mtani kwa tufuti so apete. Gang gang, listen to me what I say. If you got pain, you got gain.
Zombie.
Show the way you playing.
Zombie.
Enemies, you give the way.
Zombie.
He like the pure cocaine.
Zombie.
I'm lil boy, no fame.
Zombie.
I got more beats on my brain. Nigga, I used to fuck with the rain.
Ooh.
Wanna know why nigga blame?
Zombie.
Bitch, all the money they chase.
Ooh.
Talk about mula, no case. Zombie. Me and my nigga, we same.
Ooh.
Rich, we happy, eh?
Zombie.
Real me, hope you the best.
Zombie.
I be okay, okay.
Yeah.
I be okay, okay. Yeah. I ain't be loser, I'm falling home.
Do I gotta feel on some dope? Me a B.I. I got no inform. I just wanna get them some more. That's why I'm gonna fit. Me I won't do that shit. I'm on the service trip. So I won't fear no gang. They got my story, I got none of them. I got none of them.
Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie.
Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie, zombie. Zombie, zombie, tunakuja kizombie.